music on the beat.
Rastafari. Iskenziki.
Nimetokea mtaani niko mjini kupambana. Got no money la na mini takwa sawa. Nazidisha imani jitihada usakadala. Na kambali pendo vivu na ukabwela. Na ndumana wana hey. Kwa sana wana taka nzaki simple. Wakiona nimepanda wana mindi hawa people. Wait wana wanaruza korosho. Wanajifanya wana kumbe wana kumbe
na hilo picha mta karibu shulo pe darasa. Rafiki ya kumbe usile ndugu wana kuende ya masafa. Mema tambuliki ubaya unapakatwa. Epuka kuito stupid ishi kwa mipaka. You wanna make history, you're surrounded na kukata. Fight to be somebody bila support wala fusa. Yebu ya mungu menge ya na siku wala wasa. Sio kila siku ila tukosi dili alhamdulillah.
Sio lazima kongea yapo wanataka turopoke. Mungu wetu sote bendera inapepea. Tuna vibe kama siku kuu. Kila siku uu. Yani tupo okay. Okay. It's okay. It's okay. It's okay. 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 Pande zetu okay. Okay. We okay. We okay. We okay. 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 Yani tupo okay.
I'm tryna get fine. Tryna feed my family. Ya nini unione mbaya kisa unaisi mekuzidi. Unongozwa na pressure. Uko willing iwe vita yani unachekesha.
Nalika nini starin kimkumbuka my father. Wish we had more time. Sija kumbusha my father. Mwanao mini hustler na kikisha. Napata sija waya unyesha unyonge. Na wakilisha my bloodline.
Big mentality, street capacity. Sijui kufeli em ni kupata chapati. Checky time hii, Nike is what I feel. Mziki is what I believe. Ja protea natoka Iringa na pambana nsiwe mshamba. Watoto toka dawa wananiona mtu wa shamba. Wanaumia roo na vuwazidi maujanja. Napendwa na dada zao nikifika wanatamba.
So lazima kuongea yapo wanataka turopoke. Mungu wetu sote bendera inapepea. Tuna vibe kama siku kuu. Kila siku uu. Yani tupo okay. Okay. It's okay. It's okay. It's okay. 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 Pande zetu okay. Okay. We okay. We okay. We okay. 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 Yani tupo okay.
Keegan, some smart. Keep believing, brother. We live our life. Rastafari.